downloaded from
FluxAssist.com. Ella senior it self maker. S-I-M. Upon the bonds and a flex up. Ella bonds a senior it self maker. S-I-M.
As the lyric or rhyme,
Liverpool out. If you stop killer, if you're not independent, if you're shoot dealer, don't talk too much. Live in Pivane Kangana, Panga Pune, Chupumane, Panganika. Police show telling Kaka, much spend them on Chevelle, keep your advice, Pinduluka. He got a cup of shove, Salapuka, Nakupanda cup of shove, Salapuka. Passion the poor money, money, Phuket. We pick up sisters, no more long advice. What do you do? We play good sisters, no more long advice. Molly Teo, Molly Faka Hotia. Any permission, Seva Ponda. Molly Teo, Kukumanda. Pashandi Pashabunino, go to Kida. Kukumadia, Bolak, Chich, Ukumanda. Riro. Mwabo tu pondo po sita tuwa talansi di tapunga komando. Mwolite we watu tisu wa isa tu tezu. Wekafino musu wa nyente po na majizu. Mwolefaka hotia. Mwolite imi kumesho zeba ponda. Ukomanda retail.
Don't shut the pashabonino,
go to kill us. Ama shirikan na makata puti mumi kushkus. Ema ganti mchana kakucharo wanyonga po ama tanteri. Mashini wetu ukulu ni tentan. Nani wapula uji if you stop killer. Ufuna mwana ndependa if you shoot ila. Don't talk too much live in Pivane Kangana. Panga pune chupu mwana panganika. Polishe utalen kaka mwati penda muka. Nchevele keep your advice pinduluka. Ikata kupa shobi salapuka. Na kupanda kupa shobi salapuka. Upashandi po wa mwana mane puke. Tui pigot sisters na malo long advice, Molly Teo. We play good sisters, no more long advice. Molly Teo, Molly Faka Hotia. Imi Pamisho Seva Ponda. Molly Teo, Kukumanda. Pashandi Pashabunino, go to Kila. Kukumadia, Bolak, Chich, Ukumanda. Riro. Mwabo tu pondo po sita tuwa talansi di tapunga komando. Mwole iteo. We watu tisu wa isa tu tezu. Wekafino musu wa nyente po na majizu. Mwole faka hotia. Mwole iteo. Imi pamesho seba ponda. Kukomanda. Retail. Pashandi pashabu nino. Go to kira.
Nisenda sana bulu to apanchilika. Mnishapata rivo ni wansa panchilika. I look simple but samano ya mshilika. Overlao zinuka isanga pa mshilika.
Makanga pa madanja fya isa baba skili. Shapala machipi di churo pa baba skulu. Nimu sanja ni mochali mabonzo pa baba skulu. Ufa minya maliti wa pemiti mawatunsha.
Nalika kikana kemba tawala katiapa. Bifi ya senali shinka pa wala katiapa. Na baba kubea aba shala ni mkwapa. Steli wiko rhyme ni nebonzi likwapa.
S-I-M apali pa down. Senya it's your concert na pali ka down. Pakapu no to win. Padum, padown. Fuka padun. Maniga, randiam. Yes, yes. Keri mashini. Kandanzi repo ame chuan green mashina. Mana chansi saman. Ile poli karamba. Chanaka, itura case match. Ay, Chanaka. Nine ichimu. Bon pair. Itura abuse. Ama laizi. Ama nika shop. Nika shop nika. Lefeni kefi. Ama laizi. Awa kushalo, aritura kampanya. Zimomba tumpa life, makashifa tumpa life.
FG, IP Kopala, QC the TC. SuJ, Junior Banks, I got you. MJ, Flexa City. Ebumba the Teen Shame.
It's a fresh merch crew.
Downloaded from CopolaMusic.com.